na na na. Ooh na na na. Ooh na na na. Ooh na na na. She said she loves me. He love was nothing. I gave her my love. He love was nothing. I gave her all of me. Alichotaka ni mani. Kila mpida, mpida, mpida. Alikushauri uniache. Sitali kupa maane. Sulipenda sana pochi. Kani acha milole. Zuli jume niweza. Kisa kazi nipoteza. Alejuu ni muweza. Una leo mina imba. Una na na. 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 Na na na, now you wanna be here with me. When I look at you, you know what I see. I see no look, I see nothing. I see your body, but I'm not interested. Baby, just go find your king. Now I'm in love with a beautiful queen.
Yeah, bebe, ukundi pendaga mi ulipendaga mazegede. Mafekeche, ukandi banyaga mi uka mapedeje. Haina kwere, basi kama vipu weji sepeche. Kuzame gudi ne gudi, uwaga sinaga taburi. Usu nifanyaga kusuri, basi nikukwata sinaburi. Crazy stars, bebe baby.
Zuli jome niweza. Isa kazi lipoteza. Aleju ni muweza. Una leo mina imba. Una na na.
Wewe.
Na na na,
drop me you crazy.
Oh na na na,
wewe.
Oh na na na,
drop me you crazy.
Oh na na na,
wewe.
Oh na na na,
drop me you crazy.
Oh na na na,
wewe.
Oh na na na,
drop me you crazy.
Leo na nuru kumbe ni kisa.
Chapa.
Na benzi lako lilinimaliza.
Kahaba.
Pale watu walibosema siku jali tulikombana. Na maneno ya apa sio siku sio mchana. Liona nuru kumbe ni giza. Malo. Na penzi lako lilinimaliza. Yeah. I see no look, I see nothing. I see your body but I'm not interested. Baby just go find your key. Now I'm in love with a beautiful woman. Oh na na na. 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 Oh na na na.